Big pimpin', big ballin'. Big pimpin', big ballin'. Big pimpin', now take a shot. Now take a shot. We make it toss.
1 o'clock in the morning. Siri abla mioni. It's obvious that I'm tired. Jumbisha ain't over ya imoni. Napokea simi ya sachi. Kana timba imoni. Na mazaga ya kutosha. Kwa hiyo tungi lianzie moni.
Tungi
kwanzia moni. Tungi kwanzia moni. Baby, I know you like that. Lilo tungi toka moni.
Tungi
kwanzia moni. Tungi kwanzia moni. Baby, I know you like that. Lilo tungi toka moni.
Napitia my iPhone, IG, na check post. Two niggas that I fuck with, three niggas that I don't. Be a moja na pose a call. Huko na mskiza Ben Paul. Homies wapo on account door. Me, I'm just chillin' with my big blow. Nina, she's my side chick. Still we fuck a few times a week. I kill your home when I bring peace. But you know what, she's kinda flick. Leo bata killa Sam. Nime lendi DSM. Hold them ladies and speak my name. So hit me on my BBM. Tungi kwetu katiba. Paka usiku mkari wa giza. Round it tena agiza. Tumkumbuke tata madiba. Toto wa mungu tumibatizo. Tunavunja nguvu za giza. Unachotaka agiza. So kila kitu valida. Nigga,
1 o'clock in the morning. Siri ya bela mioni. It's obvious that I'm tired. Jumlisha ain't over ya imoni. Napokea simi ya sachi. Kana timba imoni. Na mazaga ya kutosha. Kwa hiyo tungi lianzie moni.
Tungi
kwanzia moni. Tungi kwanzia moni. Baby, I know you like that. Lilo tungi toka moni.
Tungi
kwanzia moni.
Tungi
kwanzia moni. Baby, I know you like that. Lilo tungi toka moni.
Nimepiga bapa, nimepiga zanzi. Sasa nipe smile off. Sasa nipe smile off. Yoto kari mundani. So I'm taking my shit off. I'm taking my shit off. Nime chill kwenye corner. Kwenye club mi ndi owner. Watoto kali wameshona. Katuko ispani Barcelona. Tuna introduce new dance. Watoto kali leo wana track. Oh my nigga check wana club. Leo zila ndani ya trap. Goma kali check zina drop. Nimi dundo tu non stop. Tungi kwetu katiba. Baka usiku mkari wagiza. Laundi tena ii agiza. Tumkumbuke tata madiba. Toto wa mungu tumibatizo. Tunavunja nguvu za giza. Unachotaka agiza. So kila kitu balida, nigga.
1 o'clock in the morning. Siri ya bela mioni. It's obvious that I'm tired. Jumlisha ain't over ya imoni. Napokea simi ya sachi. Kana timba imoni. Na mazaga ya kutosha. Kwa hiyo tungi lianzie moni.
Tungi
kwanzia moni.
Tungi
kwanzia moni. Baby, I know you like that. Lilo tungi toka moni.
Tungi
kwanzia moni.
Tungi kwanzia moni.
Baby, I know you like that. Lilo tungi toka moni.
Tungi.
Big ballin', big pimpin', big ballin', big pimpin'. Track baby, track, track ladies, track, track baby, track, track ladies, track. Swaggy, I see you, homie.